twenyumirize nnyo mawanga gaffe era tugaagale. Tetulina kuswala olw'amawanga gaffe. Eggwanga lyo likuba abantu mu maaso balitegeere, balimanye, bategeere nawa gy'ova. Tolina kuswala lwa ggwanga lyo. Tuyige n'okuwa amawanga ga bannaffe ekitiibwa. Tobavuma, tobayisaamu maaso olw'okuba ggwe oli wa ggwanga ddala. Tugoberere ne bye tusanze mu mawanga amalala gye tuba tugenze. Enkola n'enneeyisa gy'osanze mu ggwanga eryo bw'etaba mbi gy'oba ogenderako. Ate tolina kuleeta y'ewammwe kuba eyinza n'okuba nga tekwatagana n'eyeeyo gy'ogenze. Tweggyemu n'obusosoze mu mawanga n'okuvuula ennimi z'abannaffe be tusanze mu mawanga amalala oba abazze mu mawanga gaffe. Tukuume n'enkolagana yaffe wamu n'amawanga amalala. Awo tujja okusobola okutwala amawanga gaffe mu maaso nga tuggyewo obukyayi bwe tulina ku bannaffe. Geoffrey Luyimaga emannya, noonya Katonda.